Juni ingepata tu kile nataka tu tukiwa kwa mata tu kile kilimata tu kufika raka tu kufuliana tu kurukiana tu patuli hata tu wache tu.
So of course kabla tuendelea lazima tukuremind Rapture the Scientist Raw and Cut 3 ina go down December 16th at Nairobi Cinema. Alibaba tickets zina go for 1500 shillings only. Tokea hiyo siku ubaki umejionea bonge la show. Unajua?
One hour
special kutoka kwa hii raya isiyo ya kawaida.
You guys. Have weak ribs, stay away.
This dude wants to injure your ribs.
Itakuwa fit sana you guy.
So na pia unaweza tokea na your rib.
Unaweza tokea na your rib you guy.
Unajua zile siku za Genesis. Yesu Kristo alichukua mbavu wangu akamweka ndani yako. Mbavu mwangu ni amefanya umekuwa wewe.
Ushaizi hesabu you guy.
Zangu. Guys jaika chini.
Ni shaizi hesabu.
Yeah, kuna mbavu ngapi?
Ziko sawa you guys. Inatoshana. Joni 77. So sio moja ilitolewa side gani? Sio kile ilitolewa kwa mgongo ama wapi?
Guys ilikuwa gani?
Guy kuna time tumeleta na juu na mama. Mpaka nikaenda kuhesabu mbavu jo.
Mulitana juu jani?
Hivo tu. Ile unaanza kujiuliza ningefaa kuoa kweli.
Hii
si mbavu yangu hii.
Ukapata side moja ni 6. So ulikuwa na expect hiyo ingine ikuwe either 7 ama 5.
Zinatoshana you guy. Hiyo science juu ilitoka wapi. But ni science ya kanisa.
Okay. Ni wizi wa mababu.
Bandilizi ya sabi ya kwa bafu you guy.
Yeah. Zawabio za hira ya.
Uje ya sabu zako?
Azi. I have other things to do.
Azi. Nimeanza kontu moja ni kabweka.
Yeah, hira ya ni unashindwa kwa natai. Alafu.
Unajitiko.
Yeah, unajua if you are healthy. Kuziona ni hard. You guys, this dude was somewhere in my time.
You guys ikuwa healthy.
Yeah, it was less kuza one meal a day.
Hey, nilikuwa unhealthy design ingine jo. Yeah. Ya kawaida.
Okay. So tukibonga juu ya vitu kadhaa of course pia zimehappeni wiki like on Sunday tuliamka to videos videos zilikuwa zinatoka masaiza at the river na zilikuwa za watu mahouse zimedemolishiwa so mimi niliziona Sunday but hii raya sio kawaida unasema all is yona Sato kuna mtu aligo live
yes. Kuna raya alienda live on TikTok ilikuwa imekula moto you guy hey tap the screen share serikali gani you guy Joanna Lia apparently walikuwa by madhake land na wakajenga na madhake na stay hapo.
Yeah.
Because walijenga hapo sababu ni apparently karibu na Hosi. And then bado ni karibu na Nairobi. Unajua at the river iko karibu sana na Nai.
Yeah.
So watu wengi wanaonelea it's easier because hakuna you know hakuna crowding na nini.
Na pia nini the temperatures. Najua place unajua at the river kuna ngangeve sana so
yeah.
Conducive for the elderly.
Yes. Okay. Because
so ukitumwa nini LD. Kati ya junior wako you guy. CLD. Adi.
Yeah.
Yeah, kati na junior wako just know you. Hiyo ni retirement.
Yeah.
Although unaweza enda ukiwa young but hot temperatures they see hot sana they are favorable for
older.
Watu wa kongwe.
Okay, mimi siko najua hiyo.
Uko najua. So Raeli and on TikTok live alikuwa amejam sana. So kesho yake nikaangalia jo. Nikaona ni mabunga leo you guys.
Yeah.
Because nilikuwa chini na ile cart.
Okay.
So je hiyo cart wagawana haya dude ya kutoka kwa slums. Zote hizo gari.
Yeah.
Dude yenyewe itakuja na zile vakoza. Mnajenga hizi manyumba mnafikiria you guy ina iko. You guy dude iko na beef na hizo hao.
Inaichapa ngoto.
Inaichapa ngoto.
Yeah, jukile kaleka kwanza jo. Lafu ze.
Sasa from a bungalow to a flat owner.
Zote.
Yeah.
Siku moja tu akileta kamera karibu. Na driver hizo makatapila. Utasikia vilezo raya ubonga. Wanaringa na hizi manyumba, wanaringia nani? Yuga ya na ibonga.
Yeah. Yuga itakes a hater, Yuga.
I takes a hater.
Yeah. Kuna zilo inachukua a hater. Kuzia, itakuwa pale, jo, miniko pale, jo, pale, jo, I'm watching my OLED, Yuga. Yuga kanachukulio, kuzira yata yeshimu, jo, inafikiri TV ni TV. You get it kwa niza obvious.
Yo kwanza anaanza na saidi ya bafu. Unajua unaweza kuwa pale you can.
Yeah. Kiosha. Unajua uko hivi. Hapo unajua kwa unajua kauko unajua inaweza kuwa ni ile wakati jo umetoka kusherekea na bibi so umeenda kuoga hata maybe hata mnaoga pamoja like just keeping it romantic
afile shower together bibi cha
nimekatoa pale mama
ku expose
azin hata kuna keja moja ndio nikibomolewa Rai ilianza na balcony jo balkoni ilikuwa inakaa vizuri imetengenezwa fiti Rai ilikuja kai imeidunga kira
vitu zenye understand
hapo ndio mnasimamanga na kinyasa kai vuruta chini azina lakini tunacheka but ni uchungu
ni uchungu
sana you guy kejo umetengeneza it doesn't matter kama ndio unaja grabbing iko Kenya you guy na sisi kama wananchi hatuwezi jua juu mahali pamegrabiwa you guy.
But mimi Nairobi mushindaga nikisema tu Nairobi at river hizi ma outskirts hizi ni places ukibuy land lazima ukuage na hiyo feeling ya hii inaweza kuwa si yangu. You guy. Kuza hapa Kenya jo pia kuna kuwaga na zile za Israeli na Palestine you guy. Zile rae na shoigi up tu kwako inakwambia ni aje buda. Place yako imeni nice. Sasa wewe mwenyewe kama unaenda kotini, mimi nikiishi hapa wewe enda kotini.
Unaishi kotini?
Yeah. Afu napata hiyo raha aje. I play golf with the judge. Unajua hizo?
Yeah,
siko pale tu na judge. Yote nakwambia next mention 2030. You get it? Unajua guys?
Nazijua you guy.
You get on the 29th you say anauza your plot you guy.
You guy hizo ukitaka kujua hizo kesi ni serious. Enda Milimani Law Courts hapo nje. Kuna raia wa gazina lia. Mabuda. Unapata raia inalia. Sasa mimi nimeabua kesi haya basi tumalize miaka nane ndio nirudi sasa ni mambo gani? Si hata ndakuwa nimekufa. Yaani raia inawaziza raia zinauza soda hapo. Kunywa soda nyingine mzee acha maneno. Nipatie hata greti. You guy raia inakunywa.
Acha nikupe na sukari.
Sijui ni kwa nini wagawana push. Hizo vitu hata tena.
Lakini hizi hawezi
push. 10 years.
Yeah, kwa lakini ya miaka nane hizi au push na mostly a year.
A year.
Hizo mentioned wa?
10 months.
Hata iko hivyo inakuwa mention, si ndio? So the next mention. Sasa hizi tuko October.
Yeah.
The next mention is February. I'm going to see that for that January. Go like January people are busy. But in the Feb, I'm going to the next mention, September. Time in the end. You guys have to literally mention. You come in and continue. Go like, this is the case of Francis Kibeba says the tycoon. As you can see, the tycoon is busy. He has other affairs.
He has taekwondos.
Yes. So the next mention is... Eh, kuna skia vile ni kuna ke judge. Umeni amulia.
You guys as mimi nilikuwa nakwambia kesi. Kesi imekaa like hata 5-6 years.
Yeah.
Before hata mwanze kesi.
At least ishi 20 years.
Before mwanze ile tu unakam unaambo urudi.
Hiyo si ndo nafikiri ni mentions ama?
Yeah, I think hiyo ni mentions, yeah.
Unarudi. Although tujui jo, msi get all up.
As in kuna watu wako na stress. Kusema kweli hapo uko tini. Especially mabuda wa land. Unajua wengi, unapata ngani wazae you guys.
Yeah. Mabuda kwa kila kitu hapo.
Akona like 60 something, ama 70, because alibai land akiwa anaenda kuretire. Ama akasha retire.
Yeah.
So akiwa late 50s, akijua anaenda kujenga. And then sasa akapata na mabroker you guys.
Yeah.
Wakachukua do yake ya retirement yote.
You guys.
Alafu sasa anaenda pale kotini anaambua rudi next year you guys. Wala bana you guy machozi natoka. Wewe zinalianga hapo. Mwaachie hiyo shaba. Bida waachie hiyo shaba. Because na most of these guys who are going to buy wakijua atazikwa hapo.
Yes.
Jua za wengi kwa ushabonga nao wanabishana ngazile za. Mimi siziko rangata. Wali nimekuwa nikitengeneza nini hiyo miaka yote? Ai. Kwani siyakuwa nikitafuta pesa nisiku rangata mimi?
Yeah.
Sasa yeye anaanza kukanusia.
Sasa anaanza kunusia naenda kuzikwa rangata hiyo.
Alafu zile raia unajua? Raia kayo ni za kama kikomfort unajua kisha kufa ujuagi kuwa umekufa. So hata tukikuzika rangata utajua tukikuzika.
Oh my kufa.
Yes unajua tu like.
Oh my kufa.
But vile tunasema, it's a very sad state of affairs. And that's why I always insist on, tafadhali, don't usi rushe kila kitu ya life yako on some piece of land, because mtu alikwambia you can never go wrong with real estate.
Mm.
The richest people in the world ni matech billionaires.
Mm.
Ikuwa gives you land tycoons. The only place where land tycoons wako super rich kabisa ni Africa, unajua hivyo?
Yeah.
Ndio place tu ile land ni land.
Mm.
Sasa unapataka you guys unajumpataka hapa Keja. Mm. Keja usioi tafuta Keja Nairobi ya kubai.
Mm.
Alafu jidanganya ati uende kwa Texas real estate. You get Texas Keja unzapata for $600,000 na Keja utapata Kenya. Kenya vitu ni overpriced.
Mm.
So tayari unatandikwa.
Mm.
Cuz vitu ni overpriced. Alafu umepoa everything hapo. Yeah. Alafu unajua kuna ile kitu nasikia gati wa Jerumani wapendaki kununua Keja kwa sababu
they rent.
Yes, I believe you lock yourself in one place.
Mm.
Najua. Cuz kitengeneza Keja ni kwa sema for the rest of my life nitaishi hapa mpaka ni dead.
Mm.
There's nothing wrong with that. The only thing ni have enough money ile ikienda vibaya you can still survive. Lakini ka the only investment uko nayo ni nyumba.
Mm.
You guy ni serikali ya Ruto jo.
Mm.
Hii ni serikali, kuna raya zingine jo. Kwa sababu hiyo cabinet ya CS. Mm. Only taking paka ka kanini jo, ka MP kalienda kwa TV nioko heni unaninyang'anya nyumba.
Yeah jo.
Ule ni MP.
Ni MP.
Na si MP
amenyang'anywa na fellow.
Eh?
Yes.
MP wa UDA.
Same party, yes. Mm. Cause yo the alleged CS man alikuwa amefanya hivyo.
Mm.
Walikuwa ni raya tu, they've rubbed shoulders.
Yeah.
Mm. Not walikuwa na campaign together.
Mm.
Sasa hiyo unapata.
Kwa hivyo hata labda wa campaign.
Ali campaign na campaign hadi aka camp kwako.
Yeah.
Ni serious sana. Kwanza hiyo story unajua iliniingiza baridi kabisa.
Mm.
Hiyo story member of parliament ananyang'anywa how you guys.
Yeah.
Ah, mimi niliona hapa hivi jo. Unaweza kwa hata una drive gari yako ambwe. Mzee bushuka.
Mm.
Hebu tuone driving license unapita hivi. Mm. Hii gari ni yako kweli? Raia ingie ndani ikidrive.
Naishi nayo.
Waje ni the same thing tu bado. Ni the same.
Alafu you guys try, sawa try ku imagine kama jaka fulani kalikuwa pale kaki watch.
Mm.
Kaku yani that's a UDA MP. And it's not just UDA, he's Kikuyu.
Mm.
And they're taking his property. What about me? Kuzoya kuna vile suji danganyaga ati WhatsApp wako protected.
Mm.
Ma MP wako protected na jambo la suji danganya.
Mm.
You guys raya ziko pale mbele hazijaligi juu ya mtu. Hizo jali tu juu ya hizo zenyewe.
Mm.
Alafu hizi raya yako una deal nazo. Musomaga, if you're dealing with a politician, you should be more careful than if you're dealing with other people. Kuna kesi ingine pia hiko, inaendelea saizi ni allegedly. Yeah?
Mm.
Ana kesi ni juu ya kuna kabuda fulani juu kaliuza hoteli. Hoteli tushaishi ya ganaira ya. Inaitwa ngoni Brazilian not?
Brazilian.
Rodizio. Tukai tushaenda ganaira ya.
Inakakali hiyo hoteli.
Nikali.
Yeah, unajua. Kuma saiza lavi.
Sijui lakini inakakali.
Kuma saiza lavi. Mm. So kuna kamlami jo kalua. Kakuka nataka kuretire. Kitaka kuretire kakamwa hii sana neza uza pesa ngapi. Sema 60 million.
Mm.
Nani neza uzia? Na who has just come into extra money?
Mm.
Kona CS, kona ile ni CS wachakuja jo. Mm. Kikakaa chini jo na CS mwenyewe.
Mm.
Alfred Mtua.
Kasi fortune. Oh.
Yeah.
Mm.
Hii raya saa hizi jo iko kotini jo. Ati ili sign kila kitu na Alfred.
Mm.
Alfred akamwambia ni aje, Buda, kesho do inaingia kwa account.
Mm.
You guys so tomorrow.
Danger.
Yeah. Alafu this raya imejua jo. Tomorrow never comes, you guys.
Mm. Yeah.
Yeah. Ameo kesho. Ameo kesho.
Sasa hii raya.
Ameoga hivyo.
Yeah.
Hii gira iko kukotini jo.
You guys.
Alafu, you guys try to imagine ukukotini na a cabinet secretary in the Ruto government.
Ah, we are lose. Yeah.
Alafu naona. Niko sure maybe ndio akam.
Mm.
What e transactions yanze.
Mm.
Hakukuwa na breaking news.
Yeah, mm. Yeah.
Ruto plans a cabinet reshuffle.
Mm. Yeah.
Unajua unaweza ona your potential ile ame lose job jo.
Yeah.
Eh?
Raisa ina hasira hata kushinda bifo. Hapo unajua sasa sahiri raya imeangukia. Unajua ni Minister of Tourism.
Mm.
Ukiambia tourist the best hotel.
Mm.
It's Brazilian Rodizio.
Mm.
I own it. Mm. I'm the major shareholder. Mm. Hii raya tishanza kuvuruga jo. Mpaka management. Na ijalipa. Hati ijamalizana na the real owner.
Mm.
Na ishanza kuvuruga. Kwa sinajua there's nothing you can do to him.
Mm.
Andiyo ni kitu lazima wasua realize na hii inchi. Lakini hizo vitu zote ni allegedly.
Mm.
Lazima watu wa realize na hii inchi na kuna people who are above the law. And one day it's going to change. Mm. Wajua kila mtu fikiria kila kitu. Kila kitu waga na mwisho.
Everything I think there will be enough die. There will be enough people
mm.
sharing the same pain.
Yeah, yeah.
Chukitambo ulikuwa unapata ni watu kiasi.
Mm.
Unajua kuna time the gap between the rich and the poor ilikuwa so wide. Yani
yeah.
Kuna place hata unge rub shoulders na the rich people.
Mm.
But sai because of the nature of business unapata tuna interact sana.
Mm.
Kama the unapata like tule to Buddha to billionaire kuna vitu ajui about technologies.
Mm.
So we need each other. At these the modern times.
Mm.
But yes, the more unaona like unaenda kitambo alikuwa na hatia na au wenyewe ama wana hatia tule mse amwezi fikia sana.
Yeah, yeah.
Sasa wana hatia na au wenyewe kwa wenyewe. Mm. So the pain is going to be so much. Paka wenyewe wako like hapana. But this has to stop.
Yeah, but the best one of the best things that happened this year was when Ruto decided ile time and the Ruto government that is decided kuacha wase wa raid farm ya Uhuru. Hiyo kitu ilisaidia Kenya. Na watu watajua. Hini kitu tutakamkuwa na fruits badai. Kwa hiyo kitu kile ilifanya ikafanya ni? And a former president is not untouchable.
Mm.
Jendo kitu ilituonyesha.
Yeah.
So wakakamu waka retract nini? Na if a former president is not untouchable.
Pia ni future
a former CS. Yes. Yes.
Okay, yeah.
A former CS is not untouchable.
Mm.
So hiyo jinga tutachukua property ya mtu, katai kulipa, juice juu kwa gava. Itakamkuisha. Yugia itakamkuisha. Na I think that by time inakamkuisha inafaa kuwa una lose kila kitu pia wewe.
Mm.
Like tunangalia value ya hii kitu. Nikona kuko nafaa kulipa mtu 60M saa hizi. When blip after 20 years, you have to pay him billions.
Mm.
If your property is worth billions, kila kitu inaenda hivi. Afi inafaa kuchua tu kam. Kam se tu kale kamiamua, mini kitoka hapa natandikuwa risasi lagi naenda. Eh, alafu ineni. Kuzi hii kitu lazima iisha. Juge ya trai kumajinjua mauzia raya.
Hey, jona.
Haba tujiko gava. Kuzi hata ile keja, ule MP. Si ati MP alikuwa nadai 120.
Mm.
Ule CS juali mwambia mina kupatia 90. Kauji isikia enda. Mm. Nisha ingia kwa keja hako.
Mm. Alimuwasha tu hivo.
Asasi vile imeenda, but.
Mm. Na hiyo 90 pia inatoka wapi?
Mm. You guys sit down. Sisi jo. Walipa ushuru you get.
Hey, you get tunatozwa ushuru.
Tunatozwa ushuru.
You guy tunatozwa ushuru design nyingine.
Mm.
Jaribu hata kufungua tu busy you guy. Uone raya za KRA.
Yeah, mm. Excuse inatokea.
Kwa hey, license tunaona inasema hey, ulifungua wakati wa corona uko hapo.
Hey. You guys excuse inatokea gajo. Zinaanza kukuuliza jo kuna raya jo masaiza Nyeri jo. I think in a run hardware. Mm. And zili tokea, tuzika, yeah, let's go friendly. Zika, like, hey, buda, jo, hey, biashara ni kali, ja, buda. Hey, ulifungwa bizwa, no, 2018. Ah, okay, okay, hey, tunataka mpaisa transactions that since 2018, ja, buda. Yeah, tuambia jo, umekuwa kilipa tax, jena, ngapi. Yeah, na uspo nini, tutakuambia ile do, unafaa kulipa. Juzo ni gani, jo. Juzo,
mnotulaga, jo, kama kwa hardware, kuna ole customers.
Hmm.
Wenye anakam anachukua tu vitu you know
yeah
atalipa after maybe construction kisonge at some point
mm. Mm.
Maybe after 2 months 3 months you know kuna zenye anakama anampatia cash atia nani mwaniki kuna haja receipt no cause mnajuana ni mse wa area moja project ni yo area na anakupatia ngama biza mamita so
yeah
how will you explain you go utaanza kumpigia simu mama.
You guys are going to be serious.
Sisi na kuitisha, sio wanakuitisha hiyo kitabu ya cashbook hiyo.
Ni anasema kuna unajua who expect to come kuangalia deals zako za 2019. You can't be that clean.
Because hizo cashbook hata sidhani kama wana savingi.
Mimi naona pia natuangazile za ovyo. Pia mimi najua rais alikuwa anauza kuku si pia toa receipt za zile kuku zote. Uso kuku pale ba bilioni. Because I think inaendelea kunatuambia vile nini? Keja za athizi kwa zinaangushwa, athiriva. Kuna raya zilianza kulia na hoteli, ya?
Hii hoteli inakuga Langata. Langata Road. Yenye, sometimes back, raya zilijaribu. Unaona? Ile kukame together kima andamano, but zikavunjwa. Raya moja ilikuwa inaongoza ni Boniface Mwangi. Of course, alikuwa mekamu na watoi. Ambaye ni risky kidogo kwa watoi. But wase wanalia hoteli, Weston. Pia kuna kesi.
Zi wali save. Akina nani wali save higio parking lot? Waza pratia
wase. Next ni Langata Primary. The grounds.
O ni akina Boni wali save?
Yeah, wali save.
But sasa hiyo hoteli kwa nasemeka pia iko kwa land ya airport, I think.
Yeah, I don't know iko kwa land gani, but nasemeka na
pia iko
kwa.
But wase wanasema pia hiyo pia yangushwe, you guy. Hiyo raya tu yenye ilikuwa inapiga hiyo katapila. Ikama hapo hivyo. kwanza watafute raya yenye imegongwa na ushuru vizuri.
Eh, ikuja hapo.
Sina watafute raya yenye imegongwa na ushuru design mpaka wamekosana na wife.
Hadi yako na ushugu.
Hadi tuna hiyo mlango kubwa. Hiyo studio inafanya unaongeza ushuru.
Hey, kuja na kademolisha.
Hey, yuga hata kukua na employee yuko ndani. Yuga hira hita hii kujua. Unajosa hii kujua. Mbona yuga toka kitabu wewe? Hati nisimamua stairs. Unaona imeguza, imeguza stairs saidi ya chini. Yuga imali penye unenda kuteremkia. Una jindwa ni gani? Hey, because... wasi wana claim kama itakuwa ni kubomoa mahao then kuna mapolitician wengi sana wamegrab you.
Yeah, hizi razi wamegrab.
Kuna mapolitician itakuwa ni unfair. Jo, you guys nimesimamisha ki mansion yangu mnaniangushia and then nikipita Langata road napata keja yako imesimama. Jo, hiyo itakuwa ni unfair sana.
You guys, but I think pia isn't it some good lessons in democracy, cause Musa Maga unajua nani vile aliingia Ruto vile aliingia alipichapaga speech moja powerful sana. Sijuko na kumbuka speech. Vile vitu zinaenda kubadilika nini nini. Ruto ni msana dosa hizi. Sindio?
He's a billionaire.
And he's gotten away with his whatever. Is it as ingine you don't owe them things? Mse, yani, waje tuseme tu kweli. Ruto ana owe kitu yote tu mseka Alfred Mutua.
Is he?
Ni ule mse wa kumwambia ni aje Buddha. Kabla hii kesi ishe, wewe ndo simame pale. Na cheki. Yeah, hivyo tu. Ule mother... Atuko tunamjua. Umadha alikuwa na kesi na ule MP wa UDA. Kabla hii kesi ishe, buda enda usimame pale, wacha nilete, watu see distraction.
Ana o Kenyans.
Yes. Wacha tuseme hivi. Leo akatiane na Alfred Mutua. Alfred Mutua anze kupiga nduru huku inje. Ni wakamba wangapi walipigia Ruto. Unajua si wengi hivyo ati inaenda. Raya mobs ilikuwa hata raya saizi, wakamba wengi saizi wanangoja tukuona. 2027 itakuwa ni Kalonzo ama si Kalonzo, unajua. And you can't blame them. Unajua Kenya politics has always been tribal, so you can't blame them for saying it's their turn. So ile kitu nani analeta anaitwa Alfred Mutua, it's so small that kama mtu yuko na kesi kama hiyo, because unajua kesi kama hiyo ni very bad for business in a country. Wasio kifikiria kama ni za nyanganywa na CS wa inchi. And it's also unajua
watu warizi.
And watu wanafaa kuchukuliwa like the next level. Yeah. Inafaa kuwa like na vile tumesema ni allegedly, but the fact that there is even such a case. Kuzojua kesi ya mimi kukuzia hoteli ni simple sana. Ulinilipa sawa. This is the digital footprint.
Yeah, ama mko na agreement ya payments.
Right. Yeah.
Have you started honoring?
Ku 60 million unajua wezi patia msee cash hivyo. Ni kitu lazima kuwe na digital footprint. Lakini pia Israeli jenjo. Utapatia mzee kitu ya 60 umsign na hii 60 aje ingia kwa bank.
I think ni sababu alimtrust. Unajua ukijua ni CS you guy una kuna kale ka trust, and then unaweza pata labda ni foreigner, labda si Kenya. Unajua watu wengi ni foreigners you guy.
You guy the only trust mimi najua ni condom na situmia aje hata. You guy, unajua watu wetu kama sisi kama wale tumeoa bwana una tendikana rororo. You guys, so you guys
see,
I think ni sababu aliona ni CS. Unajua kuna ile tu namheshimu sababu ni CS.
Rapta, acha tukuulize swali moja. Hii cabinet ya Ruto. Hizi raya umezisikia. Kuna raya zile zime survive rape case, zingine zime survive murder case, zingine zime survive. Hii ni raya utaiachia 60M ati kulipe kesho. Yo umesikia ukirende, unajua? Nongele like vile gava iliingia straight after Ruto, kesi zilianguka zote. Kuna rape kesi ilianguka, murder kesi kaanguka.
Kuna ma rape zile.
Whatever. Yeah, you get. So ile ni cabinet au zile tunataka ujinga. Ile ni cabinet ukienda hata uibesimu unapigwa ngumi. You get unajua a normal cabinet. Ukienda uibesimu they call the police. Bala, you got pale unatandikwa.
Akishika hotel yako ni gone case.
Yeah. Ukiingia pale state house. Ukiingia state house. Ati ule mwizi wa simu. Unaanza kukimbia hivi jo. Aisha Jumu asha kutega jo. Waitai unafika hivi linturi ame kuseti ngumi jo. Waitai Moses Kuri anakuja. Akia ni mjarua. Wacha tuagalie tuakuma kede.
Lakini hiyo jeshi na kama dingo. Hizo majina walai. Hizo majina mob.
Yeah.
I think hata ile watu wanaogopa akikwambia abai. I think what I prefer is better.
Yeah.
Because wanakatu wanaweza kunyang'anya. Msinaona?
Yeah.
Wanakaa tu ni kama anaweza kunyang'anya.
Sina kwambia zile ni.
So akikwambia abai unaona hii hata ni better. Wacha aba. Mm. Abai bali aninyang'anywe.
Hizi raya za Kenya ni hivi.
Mm.
You get like ati Ian. Unajua Ian ni raya ya Kabete. Alafu Ian ni a modern dude.
Mm. Mm.
You get the modern dude who build a very good house vile who plan kubuild keja yako. Alafu
mm.
the next day one raya ya cabinet ya Ruto imekam like, do you want to sell me the house? Mm. Dude, move in the next day, start living there. Seti, you guys seti cameras zina transmit. Internet 24/7. Okay. Na every time unabonga na hii dude uko mic'd up. You guys. Because hizi ni raya zinaonanga keja. Yeah. Ina move in the next day. Utadu. Yeah.
Mm.
You guys connect to that do? Cuz ina kampia na makarao.
Yeah.
Mm. You're going next to a CS is a security. You can is atandiko research.
Yeah.
You get na kampia.
Na pia hata wengi wao na jua force their way into the August house.
Yeah, yeah. Yeah.
Mm.
Mm. Isn't it I was chezea. So umse wa hoteli na muone huruma, pia si muone huruma.
Mm.
Yeah. Alafu ira yenu pia ilikuwa na zile stress za Lilian njoo. Aja Lilian. Lilian alipitisha. Cuz Lilian
karibu ana na Lilian
tao. Yeah. Jo. Yeah. 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 Lilian alifanya huyu mtu akatulilia.
Yeah. Lilian alimpeleka teke yuga mpaka akaenda New York.
Mm.
Na alienda New York vacation a few days.
Yeah. 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 Mm. Yeah. Yeah. Yeah.
Okay. Alikuwa rada yake. Alikuwa rada. Of course Lilian pia alikuwa vacation kiasi. Alikuwa kwa hiyo raha.
Yeah, yeah, yeah. Alafu nafikiria hizi majokes zetu za Lilian jo. Hizo ndio zilini cost interview ya Boniface Mwangi. You guys, let's stop this.
Oh, zile kukosti?
Yeah, jo. So wacha tuende kwa story next. Na kwa story next ni, of course kwa raya zinajua jo. Nilikuwa nimeenda LD. Na nikajua ni akili akivai kuonekana you guys. Okay, so in the LD I didn't have a good time.
Mm-hmm.
Cause I'm an angry dude. And I'll tell you this. Rapture, when you umefikisha Kafote.
Yes, yes.
And Ian, soon utafikia, but enjoy your youth you guys. Mm. You have 3 years as a youth. You
thanks, man.
You get after 3 years you're no longer. Like. So
ushaji pata kwa situation. I think ni 2 and something.
Yeah.
Yeah.
So you get ushaji pata kwa situation cause iki, I think nilikudungia simu rapcha.
Na yeah, nilikuwa
nimejam sana. Mm. Because nishafika a certain level where there are things I shouldn't do. Mm. So cheki.
Yeah.
So nakumbuka watu nilikuwa nimetrust walienda hapo wamenifanyia kitu sikuwa na expect wanza nifanyia. So I remember nili find myself you guy ndani ya matri jo.
Mm.
You guy unajua singiagi kwa mat. Si ati na ringa ama nini. Because kwanza hata ni amwe kuingia kwa mat saa hii siwezi ingia kwa nganya. Unajua nganya.
Mm. Mati ya ungani zi.
You guys unajua kiwa na hizi masikio zetu za over 40 you guys.
Mm.
Na raya na blast. Oh my god. You guys unajua bust ear drum. Sisi ni raya tunaingia kwa nini jo. Naingia kwa City Hopper. Gari imenyamaza. The only thing ni preacher.
Ni rapture.
Sindio you guys.
So entertainment ni rapture.
Yeah. Ama KBS. UK KBS, the only noise upon the noise of the engine. Because anything else can destroy your eardrums. So you guys join Lijipataga Jo Pale Jo. Goma in a blast. I'm like, I'm not supposed to be here. Jo, you guys.
You're gonna blast Ngoma again?
Yeah, you guys are like what Ngoma za Kenya Jo. It's not like Hebrania Jo like to Nigeria. Yeah. So you guys that you time you gonna re-evaluate chances zangu. You guys jumpaka nil grab simu yangu. Nikaji record Jo. Like this will never happen again. Like say you trust you guys like level yangu ya level mu trust was say libaki me drop you guys. Yeah.
Okay.
Yeah. Like are you two dudes there? Trust you dude.
Mm-hmm.
Like ni outside di, like was say wale na deal ginao wale na I know them vile tunaangaliana heshima tunapatiana. Stuck your story. So mimi niko nafikiria I was having the worst day in Eldoret. You guys kumbe Eldoret is just a different town. Cuz what you uzi wa Eldoret wamekuwa kitenda. That they are not just being robbed. You guys, they are being whooped. Yeah, jo. Ati jo, umahategi za LD.
Unacharazo.
Yeah. Hafu zina kuwhip like a child, jo. Zinatambia na whips, jo. So, yeah, unachekia jay story. Because the other one was laughing at me, because I had a bad time in LD. Are you saying?
Yeah, nilika, somebody experienced rift, you guys.
Yeah, yeah, yeah. Yes, I have a rift with the LD, you guys.
Lakini jo, that's hiyo ni humiliating.
Mm.
Unajua afadhali ugongwe.
Mm.
Eh, kuna vitu gani mimi chukua ni madharau.
Mm.
Afadhali mtu akugonge ngumi kuliko akuslap.
Yeah.
Afadhali mtu akuibie ama akudrag, you know.
Mm.
Akuforce down na nini, akuraf up. Lakini si viboko jo.
Yeah,
see
yeah.
Strokes. Hiyo ni madharau.
Ikaje tunatandikwa aje.
Yeah.
So, yeah, Rabja, kuna jo dem anaitwa Angela Owino. So Angela Owino anasema nilifunga duka wangu wa samaki, alafu nikienda nyumbani nikapatana na wale wabaya. Walinipiga. Ati bwanangu akaamua kuniokoa, wakamtandika. Unasikia hiyo?
Yeah.
Walitandika bwana yangu.
Hey, you guy, hiyo ni aibu mbaya.
Yeah.
Hiyo ni aibu.
Mm.
Ni aibu sana kabisa because unajua una try ku stand up for your woman. Kizani yeah, ya ki Will Smith you guy. Na bado unaona.
Eh, je you guy.
Na bado unaona you guy. So hapo hivyo and then unajua bado ni confusing. Jewel D in the land of the Kalenjin.
Yeah.
Na
yeah.
The police force, the institution of the Kalenjins.
Yeah.
So unajua tumezoea kwa barabara kama unaibiwa unajua ngana vile rai inaongea. Ukisikia tu nimekuwa bia toroka nikutandike ya matako unajua hapa ni kubaka. Ukae unapiga magoti pole pole. Hakuna haja unitandike ya matako. Eh? Eh, yuko era uko na pesa ya hospitali. Na kuulize uko na pesa ya hospitali nikutandike moja. Unaambia sina ya hospitali. Yuko unajua sasa hivi. Sasa yuko unajua una plead now you are sisi mko expert.
Hiyo so, ama pia raya za mtajo. Ikiwaje kuna kugana ile sheng tezo.
Sheng tezo.
Ya raya hiki kutolea sheng tezo ingine jo uta.
Namba taj.
Yeah. Ya hizo je. Ni ramba tada. Ti ramba tada ni samba tafi. You go like, hey. don't even say it. Ile ndagadi safi na iko na mambata. Je, ile ni la ni maskini akilia.
Tell me in a situation, you're in a situation without saying, without explain the situation. Kuna lugha nyingine ukisema tu. Unati.
Kuzata jina hili haya. Itakuwa ni rap batacha. Rap batacha.
Oh, batacha. Hiyo ndio shengtezo.
Si ndio jo kijana wewe niko comment ndimbiti titi yani uko like mtaji hey. So kuna lugha pia inafanya feel a threat
yani yeah hiyo shengtezo pia
yeah shengtezo shembeteng hizo kwa kuzi tunabonga ni shembeteng sasa kuna shengtezo shengtezo wakata kutuelewi sile nile yako ya kushangiti
hiyo
shangiti hiyo si hata mimi sielewagi unless ani una hiyo rai nafundishana ni jue meaning
machiwepe na sagugda
sagugda ni god I think.
Machiwepe ni do.
Sasa unajua rai na kutolea tu gun alafu unataka kupatana na sagugda jiko la zii kasiyo lebejo cheke tani li file returns nimekubali kulipa ushuru nione like
lakini sio je ni rai unajua na kuibia
yeah
lakini sio kutana na rai kwambi utatoa yote unatoa ID unatoa ID haina shida ndio hiyo ID na kitambulisho na vitu ya kazi hiyo rai jo unaona imeshoot kwa hela unacheza. Unaambia crew kwani unaamua namna gani? Unaita nani crew? Unaona mimi nakaa polisi? Unajua unaanza kuchanganyikiwa huko.
Yes.
Kwani mnataka aje?
Ngozi nakaa polisi literally.
Anakaa polisi. Sasa kama hiyo ilipigwa sababu ya nini? Ilipigwa sababu ya wife. Rai anaanza kukusomea. Kwani wewe uchui unavaa kwana different doors in different area codes. Tatizo kuna nenda malini. You guy. Unachanganyikiwa na life mpaka hata ukienda police station ulizo okay mwizi alikuwa anakaa namna gani hiyo rai inakuuliza na sound kama mwizi usali alikuwa na sound kama wewe unacharibu niita mwizi naomba hapana anasema alikuwa na sound kama wewe kidogo as in hata kuripoti unajua ni ngumu ni ngumu kabisa
because hiyo rai ziko na hiyo accent
Raya ziko na hiyo accent and then raya za streets pia ziko because ni LD ziko na hiyo accent and then raya zenye ziko kwa jeshi as in everyone hapo LD ako na hiyo accent so hata wewe mwenyewe umechanganyikiwa because unajua usiku uoni poa usiku ile kitu yenye unasikianga ni sauti so hata uwezi identify sauti sababu uko na hiyo raya hapo and then unajua hizi raya bado wait ziko the same siwa
Yes, I know you're fit, man.
Eh, alafu ni raya bado uwezi hepa. Ukishajua ni mwizi, atujaribu kutoka mbio. Ah, you guy. Nakwambia, oh, nakimbia kama pace setter. Hebu anza pace setter. Huyu si ni pace setter huyu.
Amalizaje?
Oh, najua zitu naibiaga kimchoge. Unafikiria kuibia kimchoge ni mchezo. Kama unakimbia kimchoge, you guy wanampata.
Kuna rai ishaenda kusanya kwa Kipchoge.
Nafuka oja Kipchoge ni serious. Kuzoe try kumajinira yaka hiyo. Umeibia, ineza kuhepesha for 42 kilometers.
The whole night.
Susa hao hiyo. Najua ni rai na kuhepesha tu. Kuzinajua utachoka. Kuzoe rai yaka mini toke na kakitambi.
Anachekituki ingia kuzoe mshua kijakiko na surveillance. Unapita pale nini anakucheki unachukua hapo na kwa leo una na 65 inch
yeah ndio nimeka beba hiyo inatokea inu ina shout nimekupatia head start anza kukimbia je no human is limited
you can arudi back kulala you
yeah. Kwa sisi jo utafika pale kwa
hata raia majirani wenyewe atakwambia atakwambia kai yani akimchoge ah usichali fika pale kwa mlima ya 10 ataanza ukifika pale tu ngao unakimbia na screen ukifika huko mbele unaona raia imeshava ile nini yake ya Kenya
I think hata hivyo ndio zikoz na nini like hizi raia uibaga ngombe za ujakani jo eh kuzina jo ngombe sasa nini hivi zinatoka tu teke na hizo ngombe jo mwezi ujakamjaka jo ige ukishaisha sasa try kurusha mawe haja kutumia urujire usiku pia ni hard jo ige unajua
precision
unanidigile precision ya eh usije ujue by the time naachilia kichwa yake itakuwa pale Yige inakuwa ni tricky sana.
Yeah, yeah. Nini as in LD kuwa na madingo ni risky sana. Sababu hata mtu mwenye unda kama wewe si wa huko.
Yeah.
So huwezi jua kama ni karao, kama ni mwizi, kama ni athlete. Unajua bado na sound kama athlete.
Yeah.
Na sound ni kama athlete. Yeah. Jiu na jamaa athlete. Sio. Sina kwa gani gold ya ukweli hiyo.
Yes, ina kwa the land of champions.
Ina kwa gani gold hiyo na ni upewa huo. Pure gold.
Yeah. Oh, okay. Yeah.
Yeah. Just imagine akutwa na hizo raya. Kipichoge tunataka ile yenye ulipewa ile cold. Hatuna acha na pesa. Ile ulivalishwa kwa shingo utupatie twende nayo. Ah, sasa mtachukua hiyo cold yangu namna gani yuga? And then is kwenye zile raya za kumelt. Waichukua kama wameenda wameimelt you guy. Makarao akishika isha melt ni mawe.
Ah, you guy but gold ni gold jo. Yeye inakuwa ni weight, ni story na weight. Si hata vile inakaa.
Gold ni gold.
Gold ni gold, sio. Lakini kile inaanza kuwa tricky jo ni hizo hizo raya zikikurob vile tu raya imesema zina sound kama athletes. Inaanza kuwa na trauma jo. Melala, vile mtu watch TV alafu analala. Kumbe saa hiyo jo kuna vile Kiptuma ametoka kushinda Chicago marathon. Anaanza kuongea. Trauma jo. Kumbuka vile raya ilikutendea kihibrania. So kulikuwa na hiyo. Kuna raya pia inaitwa jo Jafet Joroge. Jafet Joroge pia anasema jo alikuwa anafudikwa nafuga biachara. Yeah, waka alitoa zile za watu wa salama zaidi kupiga doria. Kwa namtana tumia
security official.
Yeah. Ukianza kutumia tabs kama piga ni kushika doria hizo. Jo hiyo hatakuwa msemaji kupiga doria. Ikifika level unaanza kutumia misemo na ni vile kamenuka.
Kamenuka mbaya. Alafu unajua sisi sasa huu ni msapere. Na hizo raya ni raya ziko na mbio, zinajua tu kawaida ni msapere. So zinangoja baka afike karibu na hao. Hapo zinaanza kukimbia you guy. Anaziona zikiwa like 1 kilometer away. Nimewaambia nyinyi mwachane na mimi.
Hey you guys.
Unajua anaziona zikikamteke you guy. But anajaezi hapa.
Hey kuzia asi usho na gabla au piga tizi tu. Alafu inakuwa like iko na rhythm. Like kama tizi za nani? Faith Kipyegon anakuwa tu hivi. Alafu ni same way
Faith anaenda kudanganya length ya stride.
Ge.
Ge akichapa moja yake ni zako mbili. So by the time kuna time anakuwa anachapa moja unachapa
2.5. Alafu I think we are athletics jo you guess. You come nafikiria hivi. Banafikiria athletics pia ilisaidia Moi ku roll 24 years. Unajua ni aje? Kuna wakale wengine walikuwa dosi. Wale si doya gava. Sio hivyo.
Yeah.
So hiyo tayari hiki jitetea kisema economy na dupoa. Unajua hata kwa umesota unapita kwa ile familia wakalewa dosi walewa through athletics wasema moyo mtengeneza inchi. Yeah, you get cause hizo raya ushindaga hizo awards
wanashindaga sidhani kama kuna hata moja. I think ni Ethiopians tu ndio waga wanajaribu.
Yeah, ni Ethiopians. Alafu kasi Ethiopians unapataga ni Cheptum. Cheptum wa Uganda ama Cheptum wa Bahrain. Yeah, unasikangalia Chep na Kip. Najua tu ni raya yetu
jo. Yeah, ni raya zetu. I think hiyo career ilikuwa tu ni yao. Anyone in that area I think anaweza kimbia na a win. Because unaamini nilikuwa nafikiria sita kuja kuona raya kama Kipchoge. Nimeona kuna raya nyingine inataka kuvunja hizo marekodi.
Yeah, Kiptum jo.
Eh, niko like hizi raya zinatoka wapi?
Ni huko juu jo you guy. Huko. Huko juu yani huko mpaka unajua na feel inafaa kufika level nyingine ukawa ni mkale. Na wewe ni mnono jo unafaa kuwa to the shame of the community. Ni raya zinapitia ziko like yani iko kwa damu yako kushinda mabilioni na huko hapo umenona. Kukula chuo. Jo kama zaliwa Rift Valley kwa kitu. Nakimbia. Eh, unashindwa jo ni gani? Alafu still ukitaka kujua vile LD alikuwa kananuka hii weekend jo. Kuna mother jo anaitwa Constable Lillian Biwott. Aliko sana raia yake jo. Alipatia jo risasi 12 kama disciples na kiswahili kunaitwa nini jo?
Wafuasi.
Yeah, jo.
Wafuasi wa Yesu.
Alipatia jo 12 jo. Alafu najua liseti wapi jo? Kifua na kichwa. Umadha alikuwa amejaa maji jo.
Alikuwa amejaa.
Ni karawa, alikuwa ametoka shift jo.
I don't know when it happened sana tuwa. Unajua kitambo ilikuwa ni us guys.
Yeah,
tulikuwa
yeah.
That violent. But sasa ukiangalia these ni gruesome murders. Unapata ni women wako behind it.
Yeah.
Sijui ni anger issues ama sijui ni. Na resort moja ni eliminate.
Yeah.
Eliminate. Kuzuni mse alikuwa anataka umse. Hakuwa na imagine anaweza songa hapo na hata kiwigo fighting for life. Ni mse alikuwa anataka amalizie na amalizie. Yeah. Once and for all.
Lakini unapata garaya pia nini? Na hii atubonge jo hii story ya Lillian Biwott. Na bonga tu generally. Unapata jo raya imemari dem, karao, na ina cheat. Unajua kuna kungana raya kaa hizo. Unapata raya nye ni civilian jo. Unajua kawa ni civilian unamemari karao, inamanisha we ni NWA, fuck the police. Kusi kila siku unatomba police. Alafu on top of that uende kucheat. Unajua it takes a special dude kucheat on a karao. Kwa saka karao nakabujanga tu anakambia ti. Hey, so, lengu na mzole housework today.
You get kuna dem moja chu. Back in the days. At time I don't think nimemarika. Tuko kwa batu na katawaba. Alafu akaniambia niaje nataka tuishie nini? Muni drop. Kwa tulitumia msee Wanduthi. Muni drop kwangu juu ya trust msee Wandu. Juu huu ni lo wewe ni local hapa. Tuishie nitakulipia your way back. Nikawa na a few meters away alafu nirudi. Na anachafua meza. Ni sawa na msee nimejua tu. Hey, tulienda kwa kambi jo.
Ilikuwa karao?
Yeah jo.
Dem?
Yeah. You can really kill those connects. Ilikuwa naona tu kwa mtandao. Hey, where did you go?
Yeah jo yo.
You guys jo.
Wewe unajiwezi mwacha. Una na break up.
Kwanza karao msupu? Karao msupu jua tu kuna raya zinajaribu kumkatia.
Alafu ni makarao.
Kama si yeye, ni ma colleagues jo.
Yeah,
ni makolleagues alafu ni mabigi. Si ma constable. Zi. Nuzapata ni ma OCS na ma OCPD. Because I remember kulikuwa na kesi kama hiyo. Sometimes back is each. Rail kwa inakatia demu wa karao. Inawoniwa jo. Si ati demu mengi ya box ya karao. Vile unakatia demu na hiyana nakatia demu.
Intention.
But hakuna mwenye demu mengi ya bo.
Yeah.
Hira eka mbochana jo u demu kuna karao na mdai. You guy jo. Rail pigwa marisase serious. So sijui kama alikuwa mwizi vile wanasema.
Mwizi, you guy hapo ni kichungi. Si kichungi juu ni mwizi. Ni kichungi juu ya huku chunga maisha yako.
Hiyo raya ilikuja ikaondokea. Ilikuja ikaondokea mchezo hivo. Kiraya hivo. Na alikuwa nakatia karao na hizo rumors zilisambaa, you guy. Kana hii raya juu ilikuta. Kaiambia wanataka nini. Juu apparently leo demo alikuwa nakula doyo karao.
Yeah, you guy, you ni serious.
Alikuwa nakula doyo karao, serious. Lakini hakuwa kula doya hii raya. Sajua vile mademu kuwa anajiona mkatia sabu ya luga. Huyo anamkatia sabu ya do. So,
kuzata demu wanye likuwa na risk. Kuzara ya kaya inakuangusha tu. Kisha angusha ule itakuangusha pia wewe. So ni risky sana. Kuna zile vitu madem atika anafaa kuhama na hame aende sijui wapi. So hope ni KAP kwa tu AP wanakuwa local artists, si ndio?
Yeah, my AP ni ma local wote. Unless sasa apate security ya VIP.
Ndiyo atakuwa kimove around.
Atakuwa na move.
Yeah. Kwa zoe try kumajinjio na kati ya karau. Alafu jo kuna siku jo sehemu yetu imekudisappoint jo ijaamka. Jo afu achukue jo iwekelea. Isipoamka anaenda kukutikia tu. Niko njoza kutolea hivyo cause vile kuna mademu believe sisi waga. Tuko ready for action anytime. So kwa na karau kao yeye naweza bidi jo kuwe na tu blue pills jo pahali. Umetuficha pahali cause pia kiziona. Lazima utumie hii ndio isimame. Wajali kutandike. Hiyo kudate karao ni serious.
Kudate karao ni serious. Juu unajua anakaekelea. Nasema nimeekelea saa kani kwa head. Unataka aje? Uko nipatie dakika 5. Nipatie dakika 5 you guy. You guy una plead, unajua the more unaingiza baridi.
The more ina hepaga.
The more ina shrink you guy. You guys are going to shrink. Nasikia ni madharao. Mwambie si madharao. Lakini kudate madem makarao you guy ni risky mbaya.
Yeah.
Ni risky sababu akukosagi karao mwenye anamtaka. Akukosagi.
Yeah, yeah.
Kuna kugatu always na karao anamdai. Na makarao wengi wanakuanga zile za kiraya zile siwezi bishania dem na raya. Hizo ndio form zao. Hawezi bishania dem na raya.
Yeah. Alafu kuna hiyo jo. Kwa kisapere kushirink nini kusikuwa kijaka ni kungwanya. You're like kungwanya. Unless nime make mistake mtaniambia. Kungwanya yu una shrink jo. Yo jo so kiwekewa gun jo. You can kind of disappear jo. Ayo kana disappear jo. Kana kakaka mtoi jo.
I think ni kukudera. Like.
Sindio?
Yeah.
Nigeja when there is danger. Kana kwa gazile za.
Alafu kana jaribu ngi kujificha na balls you guy na balls nazo zina afya.
Inakaa peaceful.
Balls na kaskuma nini. Die your death.
Rudi kwako.
So the latest news from the government of Kenya, headed by His Excellency the President William Samoei Ruto, ni William Samoei Ruto amebaki ame trademark mambo ni matatu. So cheki. So ame trademark mambo ni matatu, na according to Kenyan newspapers saizi itakuwa illegal kusema mambo ni matatu. So kile sielewi ni saizi vile tuna discuss mambo ni matatu. Are we breaking the law? Kwa sasa mimi naweza sema mambo ni matatu na Ian kuna Mwafrika na kuna rapcha mambo ni matatu.
Hata mambo ni matatu inatumika anga kwa daru. Ka nani pointing hata kwa arguments hata kisapi mambo ni maigana
matatu.
You guy inakuanga soko mambo ni maigana
inakuanga hivi
you guy kitengesha tu hivi. So it's a common phrase. I think it's stupid queen in each other. It doesn't have to
trademark. Sina faga kitu yenye uli come up nayo. Amoneza trademark.
Si according to him ame come up.
Amoneza ka trademark anything. Unaweza trademark hata jina. Jina tu ya Kiswahili ama sentence ya Kiswahili.
Yeah. Unaweza trademark chochote.
Rigiji inakuanga trademarked.
I think we may trademark. Ah see.
Yeah, jo nakumka around hiyo nini time ya Rigiji there's something that
there was something like that. Sindio?
Yeah.
Cuz I think ku trademark kitu gani 25k. Kui trademark. Unajua. So kuna vile apparently ame trademark mambo ni matatu. Saizi inafanya okay, me personally kile nashindwa ni je, president wetu amekuwa content creator? Cause Kenya as a country tuko na shida mingi sana zile. I don't think a Kenyan president anafaa kuwa na time ya ku trademark kitu yote.
He's too busy.
Unafaa kuko too busy.
Implement
vitu
jo. Manifesto.
Yeah. Manifesto. Like saizi president anafaa kuwa so busy mpaka siwezi taka nini ati nisikia ti waifu wa president amekuwa kama nani? Amekuwa kama vile Jada Pinkett tupenda kuongea kwa nyamazo. President yuko busy. Matutaki kusikia shida zako na yeye. President is busy.
Yeah.
Yes. He's working on more important things. Yes, your turn will come. But not now. Let the president work. Nacheki. So you get kesikia president ana trademark mambo ni matatu. Wewe mwenyewe ushaitumia phrase mambo ni matatu.
You guy nimetumia kama sijui. Lakini sasa inakaa nikitumia mbele ya police station na lala ndani huyu guy. Eh. Naweza kuwa tu na kati ya tu.
Ama hapo kwa chief.
Dema ananikata anamwambia, "Eh, unajua wewe unajua msupa mambo ni ngapi?" Eh. Ngoja tu. Mambo ni ta. Huyu guy nikimaliza nasikia, "Unasema nini?" Ah, evurutia. Niko ofisa ni nini mbaya? Hauna luka nyingine ya kutongoza. Sasa.
Lakini sasa kwa Dema mambo ni matatu ni gani?
Eh?
Yeah. Mambo ni matatu ni gani?
Si unikubali, unikatae ama uende.
Okay, yako ni better. Unajua kwa sgion gani? Ni vua nguo, vua ngoza, nguo vua brai. Mambo ni matatu.
Sasa inaniingiza baridi. Inaniingiza baridi because sasa president amekuwa content creator you guy.
Yeah.
Amekuwa content creator. Unaweza enda TikTok you guy, but the president of the nation.
You go live,
jo ni 6. Ameamka jo na katawel. Dear Kenyans. Uko naona vitu zangu ama ni nini?
Yeah.
Unaandika comment hapo. Ruto ni wewe. Unaona ni nani? Alafu ile raya yake ya kusimama nyuma iko na vest you guy jambo hiyo ivaengu iko na vest hapo nyuma you guy ma comment zinapita tu Ruto wewe ni asla doyen
hii doyen unamaanisha gani
hata sijui nasikia dura ya zake zikimita doyen
doyen
Israel ni nini eh ujaji
you guy sijui doyen ni nini
ujaji doyen zinamuitanga doyen
lakini you guy yote raya yake ya nini hiyo na security bado lazima ikue hapo
lazima ikue
hata content ikicreate
lazima ikue and then saa kuna raya zile za kuuliza maswali kama sisi mbona unaongeza ushuru bei ya mafuta imekuwa juu raiko I can see a few haters here and there endeleeni kutap screen
adua mana guonyo gima ili kusidua ni atigi Kiswahili
atigi lugha ya kimombo nyako
baby nikikuona nafurahia nataka kukupenda kama Gor Mahia.